kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, kuingia ige mitaza kazi tatu, itwa setami Nairobi na kitu kidogo, transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor, I never knew my breakthrough would be there. All I had was a dream, courage and prayer. No mommy, no papi, no sister, brother there. But I had to make it true. Nilishikwa na maka rao, trouble in Nairobi, I just begun another round. Unumemba, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 I had a dream to be a star, never wanted to make it, and me come from far. Me met another brother called Red Sun, together we bang Florida every Sunday ban. Kuingia ige mitaza kazi tatu, it was a time in Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor.
Big up ghetto youth, dog a male Red Sun, a big tenor go pa DJ Waterman. Unumemba,
tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Big up my fans for the love that we share, and big up all the media cause you trading me there. Alongside selector Ivan there, big up yourself Leon Island there. Kuingia ige mitaza kazi tatu, it was a time in Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor.
Walisema mengi vile nilivunjika miguu, nyazi Mungu ananijali bado napanda juu.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitaza kazi tatu,